Ngimthandana usethathiwe ubuye sengayona ngisho netype yami pick and choose it up. Kwakhala nyonini angisamthola umaqonda noma sekuqonda kuba umzuzwana nje. Lona bengimthandana usethathiwe ubuye sengayona ngisho netype yami pick and choose akekho umuntu omubi namangakhala namangadabula.